kuna kitu kenye naweza linganisha na wewe kwa dunia. We ni malaika kutoka kwa Mungu. Girl, you must be sent from up above. Wewe uko sawa sawa mzazi mama. Kwa gala I'm in your life, just give me the way. I am drowning in your life, just give me the way. Yeah, yeah. Nataka unisaidie na roho yako.
Your love.